me we not FIFA.
Tandiki de wambusa, okumenya omutima n'essanyu w'omwana. Aye ng'onkoledde kyabange okunjusa obwongo n'enneerabira wange. Ono kimuli kyaloza kasana k'okumakya yona eyampunza. Nze n'abalala n'ekyawa balaba beeyisaayisa naye era tannyumiza. Nze ono mwagala kokeha budaabuda omuntu naaba ng'ali ku bebi. Simugabano wanga pana, simugabano wange neta, nibu mpagolu tiho wa feza, kebire moto keranga. Simugabano wanga pana, simugabano wange neta, nibu mpagolu tiho wa feza, kebire moto keranga. Obula nsendike chimiula, omwana wabande anyirira linga nyange. Wira wabwa muzora, asingane onzi wabula like biso. Amukwata kumala kulama, yene mala nkulaba nkutemera o baba. Anto manyisi saga, muzunga zunga nyonga batali naba mwe. Ono mwe galira bangi, sobola bamubira, mwe matiriro wange. Chovola bamubira, mubira. Simugabano wanga pana, simugabano wange neta, nibu mpagolu tiho wa feza, kebire moto keranga. Simugabano wanga pana, simugabano wange neta, nibu mpagolu tiho wa feza, kebire moto keranga. Akalagana kafe ketu akulanga tulie tukamenya munange. Nsonga zomu maka zibenga zamu maka tazifulumia njuyo. Owakabina ne waitawo amaso naitawo tatebuka mutima. Nsabo gumeno choinawo kubanga choinawo kisinga chotalina. Simugabano wanga pana, simugabano wange neta, nibu mpagolu tiho wa feza, kebire moto keranga. Simugabano wanga pana, simugabano